ɲɔgɔndan belebele ani balikunda bamakɔ k'a daminɛ sini tarata avirili kalo tile 18 k'a kuncɛ sibiri nata avirili kalo 22 2023 a ɲɔgɔndan tɔgɔ challenge trophy a be farafinɛ jamana 9 de kofɔ o jamana 9 musomaniw minw si ma tɛmɛ san 20 kan juniɔrw ani musomaniw minw si ma tɛmɛ san 18 kan kadew olu de be na o niyɔrɔ ta bamako challenge trophy anibal ɲɔgɔndan na jamana 9 ye kelen o kelen be ekipi 2-2 bila ka na bamakɔ a jamanaw dantigɛlen filɛ mali jatigi cape vert gambi guine bisao la guine sierra leone senegal mauritani ani marok mali anibal federation ɲɛma kolonɛl shek tunkara ka fɔla anibal ɲɔgɔndan min kofɔlen filɛ a be tan yɔrɔ fila de la bamakɔ palais des sports salamatu maiga amdalai asei la ani stade du 26 mars salimin tɔgɔ abdala mamani aidara ni ɲɔgɔndan kun cɛra min kɛnɛ kan anibal tana mɔgɔ 100,000 bɔɲɔgɔnko bena ye minw mana jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ juniɔr kunda ani kade kunda olu be farafina zone 2 jɔyɔrɔ fa coupe d'afrike kɛnɛ kan anibal kunda ani fana farafina gun anibal ɲɛmayaso bena ka san 5 seli ɲɛnamaya bamakɔ ni ɲɔgɔndan ye sen fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli do.